wale, mafisi wanaodania, mimi si wale wale. Wengi walisababisha mie kukonde, najua wengi walisababisha mie. Mimi wendo wangu kiputabo, siwezi kukueka kwa trouble. Mapenzi hapa kwangu ni dabo, 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 dabo. Mimi wendo wangu kiputabo, siwezi kukuacha kwa trouble. Mapenzi hapa kwangu ni dabo, 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 dabo.
Tambia, yeah. Napenda kuna ukisangula.